Salanova, Maranda, Maumbo, Sifumile sakithi insizwa inentokazi yami Lindile kuso kwazo kalweni Ugeda kusemnandi umfokola ngaphansi isikhomo Shishilisa titi phansi lekubangayo Basho ngazilinye bathi shaya umfana sitaba sana Lahleka kancane igoso lami uskim jakala siphansi lemlambo omunye wathi Wobayeka mfethu oboshe etsheni izinto zezifo lezikhala amazi Kumaphansi enquthe lekhudeni isigodi sakubagayo And I choose one who calls the fears of the Russians. Tell the Panasha, my father, Sam, the Matana Shoot. Tell what the hell and the Safa Mania.
Put your son,